nisha pona pita titele. Okay baby, hajia ni none, takunywa nile, nangire ni bebe. Okay baby, hajia ni none, takunywa nile, nangire ni bebe. Gadudu, dumerado, sweet smile hata kama sinado. Meshuku, kuniguza penye romba kusiku, sitevue mitego. Nikamate kabisa shingo fungana jen, nipeleke kabisa niwe hen mako ken. Kamata kabisa shingo fungana jen, nipeleke kabisa niwe hen mako ken.
Kama mpinga wendo wa peke.
In love, tender reasons, give me 40.